saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab oo shalmeel fagaaraha gelinkii dambe kala hadlayay shacabka ku nool magaalada Markay ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa shacabka magaaladaasi kaga digay in hub aan ahayn hubka ciidanka ururka al-shabaab lagu dhex qaato gudaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha al-shabaab ka tirsan ee meesha fagaaraha kala hadlay dadweynaha magaalada Marka ee xarunta Shabeellaha Hoose ayaa sidoo kale sheegay in uu dhammaaday xilligii dagaalbeeladeeda uu ka dhacay ay ka dhacayeen gudaha iyo daafaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoona ku hanjabay in la dilayo qofkii qof rayida ku dila magaalada Marka iyo deegaanada ku tirsan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka al-shabaab ee shalay la wareegay gacan ku haynta magaalada Xeebadka Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa saldhigii ka samaystay gudaha iyo daafaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa xalay sidoo kale kulamo magaalada Marka kula qaatay odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, inkastoo aan la shaacin qodobadii ay ka wada hadleen kulanka xalay Marka ku dhex maray saraakiisha al-shabaab ka tirsan iyo odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose.